sakira be di be jam nyalle modon bismillah mon e hedaade de yewtere fa bondiren alalbaare fu hamda welti tawde do e modon hakke minita chapande tati halde hala kabaruji pawidi do neddaago ko buri fu na yarade de himbe e nokkuje mumen le o wattu tidallaaji godi bangal de na gu chadele hebugol ko buri fu hasindinade e wembereji pawidi do kabaru julde laye pewtende do warde de e yewtere handen de hokkan hala be dun buri habude hore seeda fooji jantoreji mi joji e hagillaaji bangal fina tawa garan dabbo le de e yewtere pamide do ballondiral en dam munyal e gondan le dejere le yewtere nde handan en kalan hala tidallaaji di galleji kewdi kawdata le o wattu badade julde layya le tidallaaji ko be jogi anane golla nyamdoji fa yottade layyaari le badale julde layya ne dun ko wimbi be sanne be gadno dango fewde e laamu e jomel anniyaaji lobbi balla be e gadan kedde no jantore nabbo e masina tumbudu fa yottade minya kodo meden yontene de en kalan hala caddele ngadde le wattu cakiti do ko lati sababu fa himbe hewbe egga nokkuje mumben don ko wadi le lam banyagara hono kuli kuli kodo men handen o sedega tidallaaji de himbe eggube don di galleji eggude en jogi handen le o wakkati to banyagara to ko kasindini bangal nedda ko le badal julde layende en timminiran ko mbeda proverbe de la semaine on ni bandol yontere de en kalan hala ko holta wede jungo woto wawa hillude kejar meden do dire walla nure neddo tan goto waran hulliti en koni hakkilu mudun e gol bandol sekirabe gondo li malfu e mangal mudum bismillah mo helande yewtere fa bondir mi Usman Nyal buli woni do palel halado Mamadou Watara woni to o jande do le padade julle la yende galleji kewdi eggude le leydi medandi ana goni wattu joni o e wembere dogube gure mo ben sabe rafinde nago handen faabe kebe ko be kasindini ana tidibe le o wattu hebude layyari ana wembi be sanne fa yotade nyamduji e kabaruji kewdi goddi yude masina yotade tumiya yaborade tumbudu eggube hewbe ana gada noddango wallede ciwrude e laam o kanya jom en anniyaaji lobbi an jantor kebini men do facci tango alisisi silta sidibe
Suleiman Traoule kany woni jotti no hala yimbe le eggu eude jonde mu em jodi be nokku mom noddirta nema bugu 2 le lamu masina holti wi le yimbe le eggu eude jonde mu em le nyaloma hande o ana yala hali tidudo le wi mako horobe galleji anda fu hono watta yallana heba balu mo hirsata nyande julde moda noddamo fewde kanan kobe fayoto yimbe le jugibe anneji lobbi tinno faabobe yalla kambe du ebe keba daba mo be kirsata nyaloma julde ne
salmi ka gre me nyirenya bala mo go
julle battige ga jamaare ana sugri sanne sa fe goto wala hone neddo ma wala bobde hono o neddo wala lalunde ne julle suga ben sunta kadule rewon wi an kadule nyamirin ko sotte di en nanal mudun dum wana hono ko yaafi nga hollando Allah kanko no wawdo mi tewtra yimbe tinno wala be yimbe dibbabe ben waaw faabraabe hono nyamireji faata tibbi nanal mudun ngende julle ne neddo fu wawdo wande be moddere me salno sanne
ko bien ali balugo re se kan no ko chumina amo tigi foko ko wonmando
himidu ungoyba jiado monduro ana le region duansa ndu jala sago ana le cercle bankas joodi ana heba duubi le nyaloma hande o tiagal ko yimbel jogibe kaborde hippingeni mabbe yimbel gombe tombe fu dogi e suudoyke nokkule godde himidu on goyba yottike tominya ana heba lebbi tati le nyaloma hande o hebgol mbalu layya habbi hore mako
anna dembeyaw
meme dibba mame yottpi genni amen me wonme joodi men ka sugabe amen e galle amen fu mede yelewdu hirsude ngenne julene ngame wala bawde mudu mede hasengin e gudeji fottade nyamiri nanal mudu ko warro arandere hebino balle ko sedan dun nafi amen ga watti joni meda hasingin e balle ko sanne sabe hune fu wala neddo dibba yo pisul ba mudun on andi on ke wala fe hune fa hannen melle titallaaji men natle de galle ana fada lebbi tate hannen may wondo
ana sabada ambe
e be kewi yimbel eggube ude jonde mu em gombe tomboktu gondube odo sukula goto balle sedan e hiddi hakune amem e julde layya be fu e be londondira hono fu be ngatta yalla be keba mbalu layya haya tawede dum fu hewbe mabbe do holiti wiide aadiji kewdi ka yimbe yogabe pamani be fewde e majjum e be jikkin jikkelobodu wiide be ngaram hebude balla do e julde laaya
e kayor koydam kurgom ni gara
bore huna fuka alla wadi dum buru mujjide yimbe hewbe bamen amen aade ku nyaari bangal dabaaji layaaji gafa handen mede dum e yimbe minke mi wadi do julle mami wadi do julle fu fotni kan saw neddo wala fu waawi e bawde alla de bawde jung alla woni mede hasinin e balle ko fa handen yimbe yoga wardo jaati bamen numero amen hollitidu kan faabuto amen jaati gafa hande mede dumbe sami e fe huna tafon
ka bi kan giyo katier inna mata gijina
hono ben do yimbe egube ule jonde mu em hewbe wobbe kasem gombe e leede amen di ana wondi wurdude o do sukula goto kanyu en du tawede wakati o ka wana ko newi feyi le nyaloma hande o ben do yimbe kanyu en kana jikin jikki lobbo wiide malin koobe waram yurmoobe faabaade be du yella be keba kambe du wadde no wodiri julde layande
sakira min milon kebi faamu chadele be himbe egube jogi le o wakati fewdude julde e layande le balle sadi kedini de julde layande lani daaji gonda wadde de joni le galleji kewdi to gawdo le dako de egube kongo ngoma le komina guzure tamatama egube ngoni etida laaji le o wakati be warbe le onuko sabe hulde rafinda nago le gure muben galleji kewdi ngoni etida laaji handen hibude ko kasindini fayotade almusadaji julde yibde nyamduji fayotade daranade kabaruji sukabe kany e layare be himbe egube an gada noddango fewde e laamu e jom en anniyaji lobbi jantor hadidatu mayga kajal amen gondo to gawo to du fajitango alisise e sida sidibe
midele nokku mo yimbe egube iwde jonde mo em woni kongo gamu gondo le commune rurale gunzorey dom kanko fadimata walat mohammed mudum warta chapanjoy e jeddi woni o mo hakkuna yimbe egube iwde jonde mo em ngarbe intelit timode hitan 2023 chagal ko be jogi nokku mabbe sabe rafinde nagu le nyalomo hande o kanko e galleji kewdi guddi kasem ana wondi wadde imadaraji fa landina julde layya ebe landondira tum hore mabbe hono fuube ngatta faabe keba daranade sadda sukabe mabbe sodure mbalu le odo wakati tidudo
erjiri hinzatu
hikka wata du amen tati men on nukku noddirteedo kongo gamu le commune gunzuri sono halad ma gon hitan hikka me tampi sanne sabe jaman ani tilal satudi sanne yimbe anna fu watta kasin no hibira kadleji sukabe men yalla wada ne yembere julle sa feekuma nyamata me wala do handen wala hala lalno gonde julle
liwi kanko fadimata walati mohammed julde layande ka latta ko hunde newinde liwi mako fay hebude ko nyama nyaloma wana ko yafi
warma irfaba
mene hasigin sanne e balleku ne batta ko ne julle yalla parti suka am wulla ngene julle ne fesu nati ko nyamete mene hasigin e mudu
hono kanko fadimata walati mohammed ujinaji yimbel e gube ule jonde mu em woni le odo ala hali goto le ondo nuku fewde ala hali mo ngoni mudun o e be ngada noddango fewde kanan koɓe fayeto yimɓe jogiɓe anniyaji lobbi tinno faaboɓe yellaɓe keɓa wadde julde layande no woɗiri ɗon ko Hadizatu Mohammed Mayga heɓani studio tamani iwde gawo
Hadizatu Mayga a jarama waɗinde nde e jamtore ley fuɗɗode lewru mendu gure kewɗe ley e région Bagnagara yimɓe joom en kaɓoɗe kippi dow muɓen ley majji ana hen kori kori caggal ngol hippugol latingol yonkiji kewɗi galleji kewɗi darti koye muɓen yaade nokkuje goɗɗe hono yottade ley ngallure Bagnagara ɓe gardi ɗon ndu e juuɗe ɓoole ɓe egube wonɓe tiɗɗallaji handen kolti wiide ballinguji fuu kaɓay batte muɗum ana gaɗa noddago wallede ko yaawi juude e kanankoɓe leydi meɗen ndi fa yottade joom en anniyaji lobbi nde ɗe balɗe seeɗa keddiniɗe julde layya nde saabu yanuge yo goote ɓe egube holliti enna tiɗɗallaji ɗiɓe goni ley muɗum e koɓe jaloto ono wartugol jaam yalla ɓe keɓa koto nokkuji maɓɓe dow ndenago keɗe ko wi adama jigi ba keƴala men gonɗo baygal do faccitago sita sidi
Ambolingana anibi
giddime doggi me yotti on nuku fangel man handen hunde fada ka tofon ngame nani le de balle mi lamu an mi wadde batu hakkone menen kan en mede duo wadde ne julle e jian e dejere mele teotro homa fu balle ku ko mur hasmina mur sana yo nyamiri chuddumaaje fayottade kaaki defir nan nan mudum sabe ki me dibbane hunde fu me wawi me wadde jung amen mede wa halde don buri be noga e jitton maybe bingil dewin pamari goddo ko may hen kana debbo fu hedda hen kasin maybe fu worbe jaati yimbe jogob an hedditu fa handen teutra lam on tan tinno fiya dabiriji yalla jaa e deej an hewtele leedi fe mangal mudum yalla medene ma wirfitomi haggen amen me hinno gulleji amen ta hakkila amen ana jotti
note fuuti am min
sabu yanoge ko kasin din don na famama adama jigiba a jaram e lanu derde e makko artiste invité de la semaine yontrende en kebi mawdo sanne bangal jimi inna babu kulibali bismi en fa li galle mudon en lanudir e makko do kabaruji kewdi holiti en tariki makko e ko yidi bangal la ko hani wadnede himbe egube wom e leydi meden di ko yeddidi fulbe sanne le ko lanudirde e makko don ke en ko lanudirmi e makko miden beldi sanne tawde da handen do deb meden mawdo inna babu kulibali ko mon inna babu kulibali kay malifuna andi debbo e goro suko e mawdo pullo e balejo ma anda inna babu kulibali wala inne jam nyalli
nyalle jam
ndenim
mawdo
non celli
basu wala
non go cellal an wodi
allah ko mawdo
mo isanne inna no biru mami joni neddo susa landar jaade hon inna babu kulibali ka do ka golle di jaratno wal landa dema hom woni inna baba kulibali
mi woni inna baba kulibali mu jeya dilli wuro amene e dilli kilo jeddi makanna
inna hono puddirinda e jimi
alandimo kam honotno ko andumi no puddirmi jimi gilam suka so tayi arandi to mento ene eden jalta boowal eden pije cukolo mi wonno mawdo mabbe jimoo nenam yaha wadde kam yeso waddal kan tammi jutta balde cukaleli wori ni cokode an doga gana hucca gana huccaga mi hola ke somo juuta balde niyam ya waddo kam dala hawdo ano kati mi yaha dum do yima yimana bo mul ko enne ku sakiti ko ko ndesami ko njami jono wuro amin honoto no wuro kawmi don makanna kuma ndan wonno tonno wiye hammu somare andiya nara o wil gelle de fu an njaha vinde septembre sala ngendi gotri an wiye makanna o hikaka o mi halna mawdo wuro so be ngarali neldam be gardi waddo yabbe sembe dole jonno nilanga yeyton letter de yeyton bi cubi rewbe nayo e boomi nay e sukabe worbe mi fumi betti min pay dilli 22 septembre gor fu darni fijo mudum ne ndarnu fijo ma jonno bi kaawu mo lando yurmo ya famo may nyande
amina
ni sambur baba
alinno ma yafam
on jogi nyaanyoru mimudo filonete gita amamudo suddi dampe wi jono bami nyaanyoru jimol gol modo wayi go yimda ha joni mimi to sabu yidamara takam yide he batte kebal waddata kam egidam jawdi adna waddata kam egido andi min demi yomi ko andir ton kam mi yomi le ururu mbundu ko de
kebide dango hakkili itajiri dango gol jimol
nden tay dun jindi ami mi min jaroni nyana uijara wela kanko jom nyanyoro mbi mi andi min de mi yomi mi tawi hange wule hena nyunya mi tawi ngari ge yena nun to samba yumma hun woni samburu binne binna mu huyana jaraban jaroni nyana jara wela o jaburi kamno kanko kumanda o hamu somare o immi o wi joni o wi babaran ko be njoppa fijo mune fulbe njoppa fijoji mune o nanu yako debbo jimo o yimata woni mi den tanyaran mo dula yimbe
tare ara yago sanne ara gula gite
mo fi ndene mbawa gite me mbawa hibire didi ma tati larma jono o wari o wi aw be kam dongili dalaw aw be katoy bamnaw markaw mun nana ko inna baba yimata ko yotti
eno dande welimo sanne
ko jimammi ko welimo kanko ko naraw je hammu somare hay bi ko nyande ngari do be bi mi wuro inna mo be gaddani kan do nyande ujuna no gas
bi ko afo be jiggita fay joni
be bi ab mabbe bi mi somare hammu tata a jangana somare
ata ini mo jimol
do wonno kambe be njoppi ko njoppar ko wi dillingobe den dillola mikoro wi fallun jogi mikoro giren jogi mikoro wi murdian jogi mikoro kadon dillingobe jogade mikoro min den dini kalise fayde ba tarne den no kalise di fijingo firtino tan min min dogi min kooti andi himbe ladde min min kooti jonno wiama dilli lumudu ne samedi min bi modo wara samedi lumo dilli gorkam soti kam tam yottima dilli o wi min atta dilli kati wala mi ya dilli kati min bam mobile min nati do en hamu wi joni sidi moribo a tewtinan kam inna baba do woni fu gaddana kam wi inna baba mi marali
tay on wori sidi moribo wonno kayo no kadi
sidi moribo dilli ke woyina baba mi maral dum wala maciula maralim o ina baba gorko mu yaade mu be kucci bama o naati guri amin de deb fujjima no ton waddi dum waddi yimbe nogas e go o bami goto muskura damba ya wonne gimba yara nja wonno ho gimba yara on yima no gol jimo o bami muskura e amar jadiba be no bami dum dentay mimo do cukaku ana emma nami yimdidi mi danaki min ne petim sum dewti botarande mu don bamakoto mi haam taw e amar jaliban ana misira min nga e repirso amar de farka nga e repirso do kanko tineta kanko si e gorkamo tay mi mi halla wallam sidi modi boy o duona
on watta ta ino gol jimon
mi ngadi repirso mu ta famali mi mi makai madina Allahulam sidi modibo oduona min kauti mi ruyi mi yidi liwaliab mi hauri e baba kanja allo sugurel kani beji sugurel deute njehuti Allahulam sidi modibo oduona
Amin.
Ni de.
Aha.
Siri morbana julanno wattu futuro. Jimungul yalti. Imbi e. Musura damba boratele la nda rajola. Musura ko nete ni inna baba kurbali musodo bo makanna atoko inna baba ay bamako. Siri aya telefonita radio baru zunun.
Aha. Rakna.
Fitidima.
Aha.
Uy mi duani mam.
Enno binal artistik ngaji ko watteno arandi do awadi a meda hawde binal.
Abadam ya hal binal.
Enna awadi album ngaji nena.
Album ngaji kan heewino. Ko jaami France ko.
Aha.
Orbo ngaji ko jogmi ko. Ana bursa samba gangie ana jeya honotno kawa e kanye kamera e honotno e kamera e noni gay kamera bamane du cassette goto samba kana fota joy mimi samba albarka ma aduna tanela hakara aduna na yurmini samba sahada mi barki ni himado Gido wawa, Allah wahawide. Ganyo wawa, Allah wahawide. Aduna ana yurmini. Mimi ilo poveli ala na ano. Hero ho poveli ala. Ifu pari ngamilu. Honotno eri panama. Pari. Du sapo mingami pari. Mindubi sapo. Mingami e parifili mini minka pulaku tinati nodon suduba
tano da album arande ni putano da no hitande manima
ana buri do dub chapar nayma dub chapar joni ganworo di o bokar tarore on wura joni bi kon do rajmal do kanko ni joni mawdo honotno e top mem bebe kanko ni de nyalande farkature e belaso mine ngonno ton samba sirbe de mala hen
tay fuddaine
de samba en puddale mine artiste samba en fuddude amar jaliba inna baba belaso mine ngonno radio malto farkature mine ngonno radio mali
nana al farkature ngollidi sanne
min ngollidi hay min tawndiri pari ko jami pari ko tawi kanton
nana umu sankare en yaade artiste mawbe
hiba gollidi umu sankare mi gollidi umu sankare ngala mawbe do am
no joka no hono minira modon no
hono sankare
hon minira be
gollidi umu sankare mi hay goto mo gollidi mabbe mi hay goto mi jabanaki hay abadam ral theatre abadam jodaki ne gammi repisso so mi nangi mi kortan ko woni hoorde koy ha
warta e jimol maada sidi modum ngol anda sanne ngol yidaadu sanne jidmi landa de ma hono kibrinda hakkilo fa jaltina ngol jimol
mi jotam mi jimi kanko sidi abadam yali mu jonno mi yehi bimo de ha be cioti kam be bimi natta dilli soko mi yimata on kati nde ngarmi do bamako do mine amar jaliba en mi ngadi repirson de mbimi allahulam sidi modi boy o duona mbimi allah holla kam o duono ka seku dawda mustafa abasanani inde mu tuba wadde mako mi yade mako lab tati voyas mbimi so baba ma amo dawda modi hibo dawda wallahi sidi dawda kan jallo kanko seku dawda o mon tuba joni kanko mo wuri
nana hande dilli ala heddi yade dilli na est ce contact on hakkune maade e dillin kobe hande
ko modi amadu yehi ko mi wino mi yata mi yimbe ben mudon anda wi kon ton an wi babaaba an segu unudi kama wii kama yahande wii minifu misera mada wii honotno moribo kugido mada mbaura wadifo ya njupumi mubila njami mubila ji lumudi nga miton yontere ngartumi kibir demba kuyate otayikanton wii kama mdo niya hawara wii minjipi manoku madi miwaran duwa wawadika juon notu yedi subaka mine midunga wabende yutu subaka mbebi njihi mine kama ingati yontere lo mdende mbairu mdili
eno sa landama gille nada jim fa wadde hande nafngaaje keuda e golle o asada way lim ada way haldi dun fa lab
hay so haadi duwa o otan duwa wana buri nafa won
Allah ni buri
duwa o kemmi aduna o ya babana ya haba beni kala ya Allah Ya babana ya hababeni kala ya Allah halini kera nafolotigi dondo ibita kana folotigi to bolo ben ku mori ne bolo bengo sidi mori boye ane bolo bengo modibo kanue ya baba na manganchesiri suni salife anganchesiri tahake allah fe jamatne soe tahake kahadamada kamawada kabarai daka barai mahada ya babeni kala yalla sayqil al khair baraya haybiram qadanani ata wiso gonga mahada gido ye utete
ha
mi jangala
la kamara jangay wala fuko boni nima hebi teddengal mundu fubura teddengal e duwaw nen dum a hebi jande kodo nafa mudum fa anda hunde men feysa jangay da andi hunde
nen no mi wonmo jangali vindata mi wonno mi jangali mi famata
illa fuddode golle o fa wadde hande ado way hande men cadele sede kel tanko kebuda
cadele ko wa wide ara hunde ara golla dum a hebata cadele hen kay
sitte kelta
pour minno cadelam mi boyalo enne modu jodi ha goto ni wesunci mamadi bubu anu samba sisoko mi wallahi ya allah wallahi aduna ko mere sisoko samba wi fadam jadenne sonda karuwel maha samba sisoko yi kam tan inder tele on eldi kan deb makko aske photo makko wala do photo makko on do baddi on eldi kan photo deb makko on eldi kan biye pari on eldi kan honotno berzama ndian pari
e jone njottata hedde kabaru nawdo seeda sabu kaba nawdo woni hedo e dani leydi meden di kay duubi kewdi jone rafinde na o kan wodi dum latake sababu fa sakira meden jokka malinkobe hewbe njoppon nukkuji mumben yaari jodo wad le nukkuji godde bamako do be kewi do hedon ko biyata hono himbe meden malinkobe hono yukube nokkuji men jaa njodo nokkuji godde hedon ko biyataabe
usman nyaali nyaali buuli min do horam min abani be chapande jeego ujner ha way sede kambe himbe meden mabbe depilation de mo jaltibe rewbe no ngokkumi den darangal ittaka njami ton dina chapande jeego den timmi ko kuymi himbe meden warbe dobe enne en kali en bi ha o modja mbimi ibibe mali ikalde en kauren beriden jaltay nimire mbimi bibe mali ikalde en kauren beriden jaltay torla min ko jimi urmede wala min ko jimi kaural wala ko buri kam yurminade bajjo boya nando bajjo yuma waya la rasudu baba waya la ragalle jawdi donki birobe
en hedon ko biyata bibbe mali malinkobe fu ko kani wadande be
min kaabe teddina be dum do ko golle alla neddan jodi e jonde mudu ha immine wara fawo ana musina musa
mosi sanne
mere ka wadal be do an horma dalde
no Allah wadde
joppa galle mara joppa nay mara joppa kulle ma fu ngara
joppa leydi ma
joppa jawdi ma da
anaawi
de
sanne
jonno min ka ko buran kan teddunga galen
joni farde meden seddude ina heede woni ko biyata malinkobe hala ma kongol ma farde meden seddude
ko biya malinkobe bitino suudu baba suudu baba yeto sotosaki mine mi ngadi du sappo pari cakita mi fu mi ngartido
woni fu
yedere ko toy fu e leydi faati a hebata dawlo ma fa ngarta suudu bama a hitandi immi mi pari ngammido kan 2002 mbi mi tinano to don kan 2002 mimi bibe afriki nela na mangari noto don kan demi di imi pari ngamir
nyana sam fami ille 92 fa 2002 ngartada njodida fi
ay mudi hamu do war
an hada yada war
ka hay jomu do wayade
ah okay
mbi kaytaji
nana min jetti ma sanne min barkine ma hande min tawda inna baba kulubali faali galle mudum bismi e galle mako gondo zira koro dunfi fa han faali galle mako do bismi e o teddini min hokki min kaada min jara o holli min gari galle fulbe nana mi dem beldi sanne inne vraiment a jaraama e hedon ko biata hedotobe studio tamannine
bien di mo yauta tabarkine de so di mo kinyale ho kingari so na ulirdo na hitanne bali dum pullo am barkinami owi oi aduna rukayo pene kudade mbia bibi fulbe ketine ko inna baba wartade nani ko mobo waji mobo mamudu waji oi maide waji vire nani ko sidi jabi
sidi mori bojabi
sidi mori bojabi afalu aliya be jabi oi kaire ndo joda rande aduna yo mere mere aduna seina woina a her siragi te na woira bernde si budemba mlelima demba kuma ye koide lelima nja wonni ana edile ni no bonde no dati kanu ye olitade aha dali demba siro yade so jamrewi baddo mara dadi han woni baddo mara
ya jiranni saladun
da ka ifu jimi yimi do giram chukale
ka ifu de keddi horende
e valai ala misal minio adna ko nyalande duniya ko duluru mo hebata nyalande e omaya ne nyamande oyi oyi pula kutra minyaja nami oyi mingurnda pula kutra nyaja nami igiram kori hijam nyalli
le runde meden afrique de don ande wiide bandi dande an ana mawni sanne edon hokka himbe hakkilaji lobbi edon wada fa sukabe beida famude hono adnaaru ndu yarata e kabaruji kewdi no kaani wadirinde hol tamede jungo woto wawa hellude gol bandul an micintina ja lignidi balundiral tan way nafude himbe himbe na kaani hokkandirde juude gollida nafundira se tawa li wattu weltare wodi se tawa du suno wodi kedden ko woni hakkilo dawda diko o neddo joodido diire kedja meen gondoto hammay taroy lanudir e makko
jungo woto hellata hedo woni maana jungo woto hellata sa nani jungo woto hellata fu woni sana jama sana lato yimbe na juudi didi den wawata hellude se fedeni wotul honchata sa nani a honchi fu fedeli kawritata sana fedeli ma juudi kan non hen fudi kawrita den di kunchata dum hollata so en sana nangondire so yimbe nangondire wala fu ko majjata nenno ko dum hollata wonde fu wa modde bila jama ko jama wala e mun fu kaseta ko jama hawre mun dum majjata ayo goto gollata be fulbe mi goto riwan mabbata sa nani weli fu yimbe wonde fu wa modde bila yimbe woni hedo sana nangondire ndire nanondire kedondire non fu hedo goddo ko halata so na dum fu wala fu ko majjata so yimbe nanondire wala fu ko majjata fati jeggiten du yimbe nyakube nyakube woni han wumbe anata woybe anata be funa kaani wartene de hakkille na haani haajede be feccere men non be feccere yimbe du yimbe tamani be fu miden barkina be do o message mum ngadi fulfulde jowto fu e do inde radio tamani
sakira mi do milon kebe famu do kabar ngul bandolla golla dawda dikko holliti en koni hakkilo mudon kanko jodi do to dire to o jarama sakirabe do gondo limal fu e mangal mudon on jarama e dade de yewtere faabu diren bide bilti sane tawde do e modon sini Allah jabi en tawde do kasen albare warware wassalam